Downloaded from ilovezedmusic.com.
Ndirinde mafunzo otisindinga kwanitse kuwayanga kuti mayango ake aikuserikwa moyo apambo vanga ndimafuna ntawaonanso alindi moyo ena mtima umalila bemuka kumbukira malemu amayi vanu makolo ena amalila kakumbukira mwana wawo adatsogola ena tikulakalaka one time titango kumananso ndi my best friends inde malemba atikuli moyo wina wamuyaye kumwa mako koma ngati ndizoteka tikamadza pita akandi chingamire tikamadza pita akandi chingamire otitsiva tikamadza pita akandi chingamire apalewa tikamadza pita akandi chingamire hey. For we know we've been missing. Malemba apitiriza kufotokozapo za moyo wina atikulibe ubale kukwati kumoyo wina mpamene atati ndimokumbukila kuwaganizila pena ndimalila mpamena koko ndimadza waona atafala kolona wapo pedzidedai mafunzo muntima opanda mayango kodi ndinendekandirindi mafunzo opanda mayango kodi mayango anga ali kuserikwa moyo ndanisadalakelakepo atango muonanso wina wace alindi moyo tikamadza pita akati chingamire tikamadza pita akati chingamire tikamadza pita akati chingamire abale vati tikamadza pita tikaona nenzo ndabale ati oh, oh we know we've been missing them we've been missing them. Peace up with my world from Africa to the Caribbean. Let every man and every woman lift your voice to the top of the Mount Zion. For the most high, see our jubilation in recognition to the redemption. We give thanks and praise for the salvation.
Respect the one and only Almighty God Jehovah.
Downloaded from ilovezedmusic.com.